Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde talatare sappo e goho lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogayi e joyi jeena yamde sukki nder maison de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗo yumor waygal kanko noddirteɗo Mamadou Watara wonto ɓoggi jarde too. Ñoje mawɗe ɗe ndewata saria leleydi meɗen ndi kaɗete dorbede ley nokko ɓamde ley goho lewru avril worore ndu laamo kañum ɓami ɗiɗo anniyaji. Ko yata malinkoɓe temedde joyi e noga en jettom kañen dibba wattu joni iwde ley leydi Mauritanie caggal ko toraka koɓe noddata carte césure ko gouvernement leydi Malien wonde waddoni Imad Draynoɓe kan yittirade e nokkule mabɓe. Lewru Ramadan o woddi micciteɗe wiide yimɓele hewɓe a tawanana korsini koɓe noddirta nemburu kumu ko sanne hono soɓe gatta ɗum e ko yarete ko nandi e muɗum o garan fawtade ɗum e journal ngal hono ɗum wori kono ari banggal cellal ɗi wono sembe kabaruji ɗumen jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗate. Laamu Mali o ɓami anniye wiide haɗan hono mobilaji mawɗi ɗi ndewata sariya gonɗi ley leydi ndi ɗum woni dorbeteɗi ley nokkoɓe ɗiɗo sariyaji ɓe mbiɓe ɓaman ɗum ɓamde ley goho lewru avril waroru ndu ɗiɗo mobilaji kaɗete donnude ley nokko o ley oɗo communiqué mo cuuɗi ministre ŋaji ɗiɗi gaɗi ɗum woni ministre commune ɗo kabar ɗati ley leydi meɗi ndi kañum ministre commune ɗo kabar keɓe kañen gaɗi ɗum ley cakkita yontere nde ɓe gaɗi ɗum du caggal koɓe gaɗuno lebbi ɓe koka jamarde hakkillaji Ali Cissé.
Anniya haɗugol dorbaɗe ɗiɗo mobilaji ɓamama ele wittongande caggal batu gaɗɗo jetti lewru janvier ɓettindu yimɓel dorbotoɓe mobilaji mawɗi julaɓe chargeoɓe ɗiɗo mobilaji fayotto gollirɗi goɗɗi kasen kumaniɗi kabaruji ɓiliɗi muɗum ana wonno ele ngalɗo kaltidal ngal suudu ministre kumaniɗo jami garmiɗo leydi amen di landini yimɓel kawruɓe oɗo batu holiti wiide donnugol ɗiɗo mobilaji mawɗi chargeaɗe fa ƴaɓɓiti ana waɗa so gudoronaji amen ɗi fu bona fa oɗo tiɗɗal heɓne jogalal ɓe mbi ɓe ɓe gaɗa lebbi tati e mbajo yimɓel dorbotoɓe ɗiɗo mobilaji yella an heɓa teddinde sariyaji ɓiliɗe donnugol ɗiɗo mobilaji ɗo ɗati amen ɗi wajuji ɗiɓe gondi wadde fewde ɓeɗo yimɓel waram timmude capantati goho lewru mars garoru ndu ɓande goho lewru avril hitan 2025 jami garmi mobilaji mawɗi chargeɗi fa ƴaɓɓito eɗo ɗati amen ɗi ham kasen ka waram haɗede oɗo anniya ka andinama ministre en gaɓɓe batumu en sappo e ɗiɗi lewru février ɓettino nam holitiri wiɗe tongande
wotto joni fedde nde noddirta sinakor wonde ley leydi meɗen nde hollitide weltiki ley oɗo golle sanne kanko noddirta ɗum Moussa Bagayogo secrétaire général ndeɗo fedde wi ɓe gaɗanno ɓe gatta fu ƴeyal hono ɗiɗo sériyaji kan teɓrede ley leydi ndi keɗɗan makko mo sifirdo hen do faccatago sita sidi ɓe
face à la décision prise par le
o anniɓama to gouvernement o hadde mobilaji mawɗi ɗin ɗin wona talki dogude ndu ɗatti ɗin menen doginoɓe mobilaji mawɗi hannden meɗe welti le o saria kaso ɓama to laamu on goho muɗum saabi so ɗum waɗama ɗum wala hunde jaati ko moƴƴi mene chauffeur men ɗin ɓeli muɗum ɗum naato saabe du bonnude ɗati mawɗi ɗin saabi ɗi mobilaji mawɗi yogaji an toon an junde muɗum ana yaaha e métre sappo e jetti ma fa métre ji nogue ko ɓamta ko ɓuuri tonngaji temedere e nogue ma tonngaji temedere e deɓe ɗum wona hunde jaati ko moƴƴi e mene chauffeur men a tawan ko ɓuuri hewde ɗi mobilaji jaati ina wawi heɓde talki ko noddirte visite technique ko yamirteɓe ndu ɗatti dawol nden ɗi mobilaji mawɗi ɗi wona talki lobbi hono ko noddirte visite technique fottade carte de transport hana dogude jaati
la visite technique telle que la carte de transport qui est là
ɗiɗo kabaruji fana wawi heɓede dow bme ma andiɗe dow page facebook kañe compte X Sidio Tamani. Malinkoɓe temeɗe temeɗe kañi en dibba wattu joni iwde ley leydi Mauritanie ndi caggal koɓe tawaroaka toon carte césure no hollitira wiide ribbugol ngol ndu fuɗɗi ila leydi ɗiɗi lewru mars ƴaɓɓi noon ndu wattu joni suudu humininndu kabaru malinkoɓe wonɓe joola kollitiwde oɗo kabaru yo gonga noon jaate ɓe gondi de waddoni Imadraji no ɓeɗo yimɓele kani rufitade ley nokkule muɗen pelle cagontoɗe haqqeji ɓiɓɓe adama en ɗe kollitiwide kaali ɗiɗo kabaruji ko ɓooyi sita sidi ɓe
yimɓe temeɗe temeɗe jaaɓe leeɗe hewɗe wonko jippili gennodirteni gogi kerol hakkunde leydi Mali e leydi Mauritanie laamkoɓe leydi Mauritanie yamir o jama yoppa leydi mumen cagane ɓam sérial kasi ko naari banggal carte séjours ɗum ngo holliti kanko Ousmane Diarra amiru walle noddirtene association malien des expulsés AMU
aujourd'hui la frontière
ñalawma hande o kerol hakkunde Mali kañi e Mauritanie si yimɓele ɓe fo ana nokku noddirteɗo googi laamukoɓe Mauritanie ɓe kañi en dibbiɓe dow gollidal union européenne min kalino oɗo kabaru ila ɗum yettaki
avant aujourd'hui
lewi hooreɓe laamu Mali on ko yaatimɓe temeɗe joyyi e noga e jettoon woni mani ko be dibbab itta mortani le yontre jabbine sabe lafngal kartal ko noddirte carte séjour dum go hollite kanko boule keta conseil technique ministère hey nani mani ko be jobe ciagan leedi o hollite fa handen we gouvernement leedi mali an wonde feede dabbiriji honan be yimbe jabbete leedi mallin fotade kasin not nadbe ne wettirto soudba mebbe
depuis le 2 mars
o yimi den gonte waddo en imadraji no mali ko wonbe le be do yimbe la kan rufitade le nokkule mudun en ila ko sakti ko fu leedi mortande na wonde waddi imadraji fa wad limgal hobbe wonbe le nokku mudum yella be ngadne carte séjour wattu jono lamu mali o kanye lamu mortane na gonde waddo en imadraji
la partie mauritanienne
fa hanen lam ko leedi mali ana tewta bibbe leedi tinno muñto sawro wawa berra mun yella gidra ko hakkune leedi mali e leedi mortane an heddo battal mudun
se iwru mortane birfitito kasen dobbo mako do en garan memde kabaru be do yimbe le horobe wonbe le nokko micciteni wi de jamaande san taccita korkan horsini san e lembur kumo e be ngatta dum e kudde gulde dum woni ko nayri bangal kinkili ba kanya fa yotto yo mboyre ko nande mu dum fu jamaada nawtoro dum sanne wattu jono be kollitiri dum heewi lumoji di dum e tare fu ana tidi sanne non sodo be wonbe tombe kollitiri wiide kambe andambe kabar cellal be kollitiri dum nafa sanne ka jamaade tinno fati jabbito e majjun kedden ali sise sita sidibe
wakatta chugol korka mudum yottike do tabangal ana kinkili ba ngattaado sikkaro kanye limbur kumu fa gasi jabbi kanye ko nande mudum fa yotto ji nyamaku korobe ana yidi san taccirde korka mu em kulantireji lammudi
sa ko na kangal waji kala malikane
min kan kalba korsun mi sanne kan e yarde ji ngaji nyamuko nanal mudum watti tajjon korka mi ge watti fuso korka na tajje kan kalba bormi yarde sanne mi jilla hen lembur sedan ma sobe dun tan mi yara lipton wattado lembur watti joni cho taban hokka lemburi tati bodi debe mi ge kangal ba tan bormi yarde watti tajjon korka
kangal ba patnyama gum kala doni
andambe kabaruji bilin e nyamdu kanyen ka holti wiide lemru kuma on nafam dum ana momni san edo cellal bingel adam haya kanko rosin silvie ali wataraka holti wiide bamgol dum fa dabbito ana wada so yimbe heba chadele bangal cellal
durant la periode de jeune
watti tadugol korka kulli di sikkar won e mudu ana nyame san asadi on watta taman homa fu ana yolbi fe battala deedi yimbe ni naddo fu yidde yarde lemru kuma watti tadugol korka antatan yubbeden welo mudun soni ni watti sedan tan so jum hebe nyami fa wodi ma yara jam fa hewtan ana tidi wasa hebude nyabla ko no defa furdi nanan mo
favorise les ulcères
donc en dan be kawaruji bilide cellal kan emdo holiti wiide an haani ko neddo nyama bibbe ledde fa yotto kulle kecce de ndiyan woni mudum san yalla caldi mudum fati ndiyan wasa hin
wattu jone njara nokku yodno dirte do yoro sobe kollitiru ko yata wajjo tobe cappande nayon kanye gonde jangine ton wattu jono ko nayri bangal wajjo dum woni suudu humindo kabaru habude e fedde habude dum woni ko be noddirte satire dina ko kanye wonde wadde dido imadraji do tugorgal fedde ONG de noddirte think peace le majjon be kollitide be gonde faminde be do yimbel no kan yottinirde ko dina wi tawe do fodde njara ko nayri bangal satire dina ko nande mudum kala do hono halay imita basiji le lidi meden di
Studio Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
yotre men noddirten zoom sirnde ngaran memde kabar be do yimbe la sobami fa imminama lewru ramadan sobami fa imminama betefa mbayro dum won wakati mbayraaje yogab anto attande imminda do en den lenata hore kasen sopini bete dum be imma kifi hono be do yimbe la ngori sita sitibe
able yo dendran goto mi warma hanno on hono tidri fininede watti nyangon bayraari sabe doydi makko fini fu goggo amen bintu kan yata fehe dama makko seba fininama kallamo wi bayraari jojinama o wi able umma nyamane jojinama fa heben wayroden o harbato a tanti bintu watti yottaake sedan accimi lelo hono mintaji joy tan mi waran immo li on watti goto o fukkotonde leso makko o suddo kasin ko yata minta sappo ko yobi dendi makko noddirteedo adama kanyino jewanno fininirtamo o fiamo fa tampa mani mani sa immaaki menema nyama me doy magi dinana imaki o jabaton dendi ko mide wara mi won montourno er ana nyaki sedan keddambe fu hebi wayri fay helelu kasin tiagal mudun so kanko abdulay o hebi o gurbito umido banni makko o tawido 11h bete wonton o tawi jonke o wadi ko boni jaati mide tijji homo e modon fu ana jogi hono o neddo inditeto abdulay ni galle modon ton
bisimilla no laati fu joomum tinno immo daña ko watte hono ko muɗum kay ɗum samti en mbiyan ɗo garte haddude beetaande dow kabaruji ɗi sikiraaɓe kala kaajat noddude studio tamaño fu numéro amen o moni ɗum woni capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeenayi e jetti capanɗe joyi e jeegom capanɗe joyi e jeegom so lanɗo jaɓi kala ko kokkotomin ko nayde banggal hakkillaji lobbi furdumin ƴewtoto ɗum onon ɓe keɓa yettinade journal ngal ɓe numéro amen momi noddir service kono fo ni o moni ɗum woni 37 321 wajibi sénateur ɗon fewi so buɗnoga crédit e téléphone moɗo o feƴi mbuɗdu taccataki ɗen fadi jeeya fewi nokku nanndir onon ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam. Yewtere meɗen nde waran yowade dow ɓinngu leydiyankaku lobbo micciteɗen wiide ɓi leydi fuu ana hani wattude koyngal muɗum no leydi muɗum hani yarde yesso fa naɓaɗe leydi maɗa yarde yesso ana hani ko tawe a rewi hono sariyaji koni e leydi ndi ko farde maɗa landade du haqqe maɗa tawe a waɗi ko leydi ndi rewete ko ɗum woni kono ayri banggal yoɓude usuruji kañe fa yettoyolu yoɓude janggal woɓɓe du noddiri ɗo lampa kañe ko nandi e muɗum ɗum watta so leydi yara yesso noon ɓe kolitiri wiide wattu joni noon yimɓe allah andaɓe kabarno laamu wori kañe fa yettoyo golloɓe ɓe cuuɗi mairie fo no gonde halandema hono ɗiɗo kabaruji wordi konayri banggal yoɓude usuruji le leydi mali ndi fa keɓe famtade gaare keɗe ko mini Aly Cissé min pewni on dow hen fa neɗɗo tawre hakkille ɓinngu leydi hankaku lobbo wajibi sina tawe e dow heƴƴuji ko naɓata leydi yesso no andaɓe kabaru laamu kollitiri wiide neɗɗo fuu ana wawi suɓade fedde politique nde yiiɗi ana wawi hollitinde hakkille muɗum sappo du laamu mo yiiɗi ka ɗum e tawde fuu wajibi sina tawe jomum dan yoɓ usuruji kañum e lampaji noon kanko noddirteɗo madame samake fatoumata trawari andanɗo kabaru laamu o hollitiri wiide laamu leydi ndi kañum jeeyi daranade kulleji fuu ɗi ɓiɓɓe leydi ndi hasindine muɗum cande cellal saragol fa yetto cuuɗi to yimɓe wawi nande hoore mumen e leydi ndi ndenago ɓiɓɓe leydi mali du laamu o hani daranade ɗum ɗiɗo usuluji nangueteɗi ni woni kalsi mo laamu leydi jogui fa darano ɗiɗo kulantireji koltaɗe jonɗi fou
développement
kako sakiti ko yimɓe leɓe jiɗa yoɓɓude fe usuruji muɗen kañi e janggal no andaɓe kabar laamuji le kiriduji to kulitiri wiide nokku noddirteɗo mahina iɗum ley laamu kayi ɓe kolitiri usuruji ɗi ko yoɓete toon le temedere fo ɗum ɓurta capantati Boubacar Konaté secrétaire général suudu mairie mahina
la loi a donné
sariya o wam ko holliti banggal muɗum eɗum hakkune temetati yaade ujunere mairie fuu ana wawi nangude ndiɗo jawdi e yimɓel gomɓele nokku muɗum mahina ɗo ka mbiɗen jogui tiɗɗalaji kewɗi banggal hewtugol ɗiɗo usuluji ɗi noddirta tedirel le hitan 2023 kina mi gatti koyɗe gendarme en ele golle o yellana heɓa waji mbinde yimɓel ɗo yoɓɓure ɗum e ndeɗo hitande temedere ka fuu mi keeɓi ko yettoto capan jeɗɗi e joyi le hitan 2024 yimɓe kañum en ka yuppirama hoore mumen fa joɓa ɗiɗo usuluji ɗi ɓe noddirta
tedirel
yimɓele wonɓe nokku noddirteɗo sigu yoro so motti kañe ɗo bamako ɗo ana andi jaati ko yoɓude usuruji ɗi nafata ka ɓe kollitiɗi so ɓami fa ɓe joɓi jawlel ɗe laamo watta ɗo ndu hani wattede ɗo
siguɗo min ka e hakkille am yoɓɓude usuluji muɗum yo hunde ko malinki goto goto muɗum fuu hani wadde yo wajibi du e juuɗe muɗum saabi ɗum tan watta so communingaji amen ɗi yeeru min ka mi yiya e darne fuu ko woni e yonnugol yimɓel ɓe ɗiɗo usuluji kalsi nangueteɗo hoore mi anda hoɗum ɗum nafata ɗiɗo impon aji waɗam so nokkule amen ɗe yeeru cuuɗi dogotoroji fa e to mairie e yimɓel golloɓe toon ɓe fuu ɗiɗo usuluji yoɓirte
so ni yimɓel ɓe joɓay tan wona laamowo wona wattanaɓe le kiriduji ɗi wala fuu mbawɗo fewtude e caɗele foroba le leydi ndi noon kanko noddirteɗo Boubacar Konaté secrétaire général suudu mairie mahina o hollitiri wiide
min ka mbiɗi miiri so usuluji ka yoɓɓugol muɗum darnama commune yirwata saabi commune ngaji ɗi keeɓe muɗum e ɗiɗo usuluji
ɗi
yidde leydi muɗum kaddi fuu wala ley hen noon kanko andanɗo kabaru sariya noddirteɗo Ibrahim Ben Mamata Touré o hollitiri wiide oyi wala fuu du sariya keƴƴuɗo ɗo neɗɗo hani haɗude yidde leydi muɗum
sariya
ka fuu wala to banggal majjum yonnugol yimɓe usuluji wom sariyaji ɗi jokkata le oɗo sariya ana hollita ele muɗum adadu jawdi kandi yoɓede fa wakkati mane ɗi ɓiɓɓe leydi goto goto mumen fuu ana hani ko teddina oɗo sariya gonduɗo
gollirede
fa yimɓele ɓe gatta jewlele muɗum no yirwere hani heɓirede ley nokku o laamu an hani wadde no watta fuu yella hoolare ana warta hakkude muɗum e ɓe laamiɓe no andanɓe kabaru laamu kakoko lettiri wiide